Parlamenti zemo kutulo unako lwaleero ngira ebimu kubiri mu lukungana lwebigenda maso kutesebwa kwa kuddamu okubaganya ebirowoozo ku bbago lyetteeka eriko linnongosereza amateeka agafuga Parliament erya the Administration of Parliament Amendment Bill 2024 lyaleetebwa omubaka mu Parliament wa mitiyaani eyo maserengeta Richard Lumu gye buvuddeko. We twogerera bino nga ekyagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga endala ezisoose ku mwanjo. Ebbago lino li the Administration of Parliament Amendment Bill 2024 lirimu akawaayiro akawavaka mu Parliament olukusa okwerondera ng'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament. Wabula abamu ku bavaka mu Parliament okuli akiikirira Budaadiri ey'obugwanjuba Nathan Andrew Mafabi tebakkiriziganyizza na biri mu bbago lino nga bagamba nti tebagenda kuliwagira.
Omuntu gye bayita leader of opposition akulira abo abali mu opposition si abali mu gavumenti. Kyoba olaba omuntu bwe balina okulonda balina okuteekawo alina okuba mu opposition nga ba opposition benyewe bamugambye wuyoyo ate mu ebikola ebirungi bya commonwealth practice bagamba lead of opposition alina okuba ku ludda olwo lina bamemba ba parliament abasinga abannabo mu opposition kati tetwagala tuleete bino ebitulimu amagezi nti kubanga tulina majority number ya bamemba ba parliament nga mu NRM ogambe tubateekerewo lead of opposition tekikola bwe kityo tubasaba bamemba ba parliament mubeere bamemba ba parliament ne bya opposition mubirekere ba opposition benyine babesalire.